adui zao chukua mulu wewe simana sema wambie masia sema wambie ipe mura iburiza Yesu kwanza ipe mura irisewe nae ipe mura iburiza Mnazareti Nitafute Yesu kwanza, nipe muda, niseme naye. Nipe muda, nimuulize Yesu kwanza, nipe muda, niseme naye. Ukimheshimu Yesu maisha, atakuheshimu mbele ya adui zako. Ukimheshimu katika kazi yako atakuheshimu mbele ya bosi wako. Ukimheshimu katika ujana wako atakutukuza mbele ya familia. Mpe muda umtafute Yesu kwanza, umpe muda wewe sema, mpe muda usitoke bila jibu lako, mwambie Yesu yeye, mwambie yeye, mwambie Jehova, mwambie Baba.
Nipe muda nimtafute Yesu kwanza, nipe muda niseme naye. Nipe muda nimuulize Yesu kwanza, nipe muda niseme naye. Nipe muda nimtafute Yesu kwanza, nipe muda niseme naye. Nipe muda nimuulize Yesu kwanza, nipe muda niseme naye. Nipe muda nimtafute Yesu kwanza, nipe muda.